z'ibigo by'amashuri baramutse bahamagaye ababafasha cyangwa se ababafasha barimo mu cyongereza ngo baze ko bahari ngo babasubiza ko atari bo babahaye akazi kuko badakwiye kubagenzura
ariko ko ari byo mwahoze munavuga ngo iby'irwamagana barimo bavuga ngo wari guverineri wanze ko abakozi basubira mu kazi kandi bamutsinze mu
kigo
ni inama njyanama yabyemeje none ngo ni miliyoni 60 ngo akarengo kari kuvuga ngo karimo karapfunda ibipfunsi karabipfunda he niba atari niba atazava mu mifuka y'abakozi cyangwa se ya nyobozi y'akarere ndetse n'iyi ntara amafaranga azava uwo guverineri se wahayoboraga ntahari bamubwiye nyine niwe ugomba kuyatanga ubundi mu bintu byihuse na minisitiri w'ubutabera arabivuze yagombye guhita atanga izo miliyoni 60 kuko ikosa niwe warikoze ni gute guverineri uriho na meya uriho bakwirengera ibintu byakozwe n'uwo mu guverineri kandi ahari ari mu gihugu yidegembya ni gute se bishoboka none nibyo ayo n'amafaranga ya leta bapfa ubusa umuntu nakora
ariko agahembwa ahubwo ikindi kibazo riri ni gute uvuga ngo amaze amezi 6 atahagira muri ayo mezi yose kuki ngo nta kintu bakoze ngo banagaragaze ko abantu bari
ingorane hasaho mu nkuru barimo baravuga ngo impamvu ngo abayobozi b'ibigo ngo abashinzwe kuza kwigisha abarimu ngo batamukurikirana ngo iyo bamuhamagaye ngo aravuga ngo umva ngo ntushinzwe kungenzura kuko atari we wampaye akazi
none se ariko none wa mugani nabyo ariko se uyu wamuhaye akazi we kuki atareba ko ikiraka yatanze kiri mu gikurikirana
nyagasani ngo cyakora yewe karushyise abatu nakundi rwose narenza
aka karere si ka kandi bahora bavuga ko gafite ibibazo bigiye bitandukanye
ngo bahembwa na rebu da ngo amafaranga ava muri rebu ubwo nyine agenda apfa ubusa umuntu utakoze nyine agahembwa ese ubu rebu nta bindi yaba ifite byinshi bikeneye gukoreshwa ayo mafaranga yuko ari byo bijya binanyobera ha kandi ikomereza imuhanga n'ubundi ngo yabuze akazi k'ubushoferi none yikorera imizigo akaba ari Nshimiyimana Ismail w'imyaka 24 utuye mu mudugudu wa Nyarucyamo ya mbere mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye yavuga ko amaranye uruhushya rwo gutwara imodoka imyaka 3 ariko ko ntacyo rumumariye kuko akora akazi ko guterura imizigo no kumesera abantu rimwe na rimwe bitewe n'ibura ry'akazi rikabije rigaragara imuhanga se buriya ni imuhanga muvandimwe honyine uyu musore nyine urabyumva nawe yakoreye urwo ruhushya kuva afite imyaka 22 yageze 25 rimwe ngo kakavuga ngo yabanje kugira ngo wenda ngo ni ukubera ngo ni uko yabonye uruhushya ari muto atariko nyuma nza gusanga ari ubushomeri muri bose atariko n'ubundi akazi kabonanwa ufite na mwene wabo ati nyine aha ngaha nta na mwene wacu ngira ati ikindi kandi ngo nta na mwene wabo utunze nibura n'ipikipiki ngo afite uruhushya rwo gutwara imodoka kategori B na D atariko nta na mwene wacu ugira nibura na moto ati ubwo zirumva kuva nawe nyine nta n'akazi akuma nawe
yahuye na bya bintu twoze tuvuga ni mugoroba
ubushomeri bwihebesha abantu rero nyagasani niyo mpamvu bijya bimbabaza iyo umuntu udafite akazi ababaye nka gutya urumva ukuntu aba yihebye nyamara uwakabonye mwumva ngo urampamagara ngo nge sinaje kwigisha abarimu ku kigo uyobora weho wampaye akazi
nta nubwo uzi ukuntu naje
undi nawe ati ngewe ndavuze ngo nubwo urukiko rwabigaragaje ko badutsinze ntimusubira mu kazi hanyuma nibarangiza ngo akarengo karimo karapfunda ko buriya abacuruzi aribo bagiye kubigenderamo ubu bagiye kwiyenza ku bacuruzi bavuga bati ufite amakosa aya n'aya babe baguciye amande
si ugupfunda ibipfunsi si umuntu ntabipfunda
ni ukubipfunda muzaragiye nyine none ariko mana
hanyuma ikayonzaho umukozi wakoraga isuku mu bitaro bya Gahini ngo yishwe n'amasanyarazi
inkuru ibabaje cyane nanjye nayibonye barimo nyine baravuga ukuntu ngo ni Niyitegeka Angelique ngo wakoraga muri koperative yatsindiye gukora isuku mu bitaro bya Gahini mu karere ka Kayonza yapfuye ku wa gatatu tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2011 yishwe n'amashanyarazi uyu mukobwa ngo yari yazindutse DC afite imyaka uyu mukozi ngo yari afite nyine ngo imyaka 24 yari yazindutse arimo akora amasuku mu byumba bitandukanye none ubwo yageraga aho ngaho ngo aho bavurira amaso arimo ngo kwigizayo ngo agatanda gutya ngo ugafatwa kuri prise yari yaracomotse mo agwa hasi amashanyarazi aramufata yaramaze no kuhamena amazi agwa hasi aguma afashe kuri cya gitanda kandi n'urutsinga rw'amashanyarazi rufashe ngo araguma aratabaza amashanyarazi aguma kuba menshi ubwo ngo abaganga bose bari bari mu nama muri icyo gitondo umurwayi wari uje kwivuza amaso niwe wahageze ngo asanga uyu mukobwa arimo gutabaza ariko gifashe kuri cya gitanda agiye kumukiza nawe ngo abanza gufatwa n'amashanyarazi ngo ashaka igiti akubita urwa rutsinga ruva kunoza ku buryo yahise yigurukanga akajya guhuruza ariko ngo batabara uyu mukobwa ngo yari akirimo kuko kaba mujyana mu nzu yihuta itabara abantu nyine bafite aba ibibazo byihutirwa muri urgence ariko nubundi biza kurangira buzu buzima ubwo bakavuga ko umurambo wese yajyanwa ku bitaro bya Kiziguro kuko ngo bitemewe ko aho umuntu aguye ari nabo bakora autopsy ubwo nyine bakavuga bati ngo ni uko nyine mana we mbege bizago ibaze kuba wavuye mu rugo tuvuge niba yarabanaga nka mama we cyangwa ari bene nyina avuga ati bene mama ngiye gupagasa niba we nari afite umwana arihira udufaranga twishura ati mwana wanjye mbono uko nkoherereza udukayi yagira ngo nyine umwana ajya kumva kumva inkuru mbi niyigarutse mana we iyo mwisi ntibizoro
nuko nguko nyine hanyuma ariko ikarongiho guhatoraguwe umurambo w'uruhinja ni nkuru iri ku kinyamakuru nyine Kigali Today hagira iti mu murenge wa Bwishyura akagari ka Kibuye mu karere ka Karongi kuwa gatatu itariki 8 ku kwezi turimo hatoraguye umurambo w'uruhinja rwavutse rudashyitse umurambo w'uwo muziranenge ngo warupfunyitse mu ishashi iri mu ikarito munsi y'umuhanda umurambo w'urwo ruhinja watoraguwe ahagana saa yine ku nkengero z'ikivu aho bita Nyakariba iruhande rw'umuhanda werekeza ku ishuri rikuru ry'ubuvuzi ishami rya Karongi nk'uko byemejwe n'umuyobozi w'umurenge wa Bwishyura Niyonsaba Siriyake abahanyuze mu gitondo ngo bajya mu kazi ngo bumvise ijwi ry'umwana urira noneho batabaza ubuyobozi bageze basanga kana kamaze gushyira mu mwuka kuko n'ubundi ngo gashobora kuba kari kavutse kadashyitse nk'uko Niyonsaba yabitangarije iki kinyamakuru nyine ukekwa ko yakoze ubwo buhotozi ni nyina wa nyakwigendera ngo bivuga ko ashobora kuba yarakuyemo inda abigambiriye kuko mu ishashi basanzemo umurambo w'uruhinja harimo n'amaraso uwo mugizi wa nabi kugeza ubu kuri uyu wa kane ngo yaratarataabwa muri yombi ngo ari ku iperereza riracyakomeza
ariko ahubwo nk'uwo muntu ariko nyagasa ariko ubundi ujya kumanika akaguru ugiye ko ari byo nyamurambaza abagore n'abakobwa ubu uri uruhinja cyane ku buryo utazi ko abagore aribo batwara inda bakagushuka ukemeruka ukagenda niwikingire ukamara gusama warangiza ariko mana we ariko ye ariko mana ihora ha cyakora buri wese ngo azabazwa ibyo wavuga niba babandi bo kwa hahandi naho imuhanga nanone ngo ubuyobozi bugiye kwita ku mugore umaze iminsi arara ku muhanda ngo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga ko butari bufite amakuru y'umugore umaze iminsi aba mu busitani bw'umujyi wo rwagati w'ako karere ariko ngo ubwo bumenye icyo kibazo bugiye kugikurikirana ubwo rero bakavuga ko ngo batari baramenye nyina ayo makuru ariko bakavuga bati cyambere tubanza no kumenya niba arwaye cyangwa atarwaye kuko ngo uyu mudamu ndisi ngo atekera mu bikombe agateka no mu bya plastique ibaza igikombe cya plastique ugashyiramo umuriro hasi ngo wamubaza ngo waje hano ryari ngo naje ejo ngo se turukaye ngo hakurya y'uruzi ngo aho bita igitaramo ubwo rero ariko biba bibabaje kuko niba wenda no mu mujyi wa Muhanga se baratuvuga ko badakorana n'izindi nzego zibaha amakuru yaba iz'umutekano baroko defense babirwa bamaze bacuruza utuntu aho zindi bakabaye batanga amakuru ntibamubona
barabimenye reka turiye ko zagikurikirana
nyuma yo gutumika ndetse na Aimable tumushimira cyane babageje n'icyama cyiza amakuru y'imikino tugahita tugaruka turi kumwe na Airtel cyane ko kohereza amafaranga ukoresha Airtel Money bikwemerera no kohereza amafaranga ku yindi mirongo nta kiza nk'ibyo nta nzitwazo babandi ngo na Kongo itumanaho ngo ukoresha ngo niriwanye n'iryanye ngo niyo mpamvu rero ngo buriya ngo ntabona uko nkohereza amafaranga Airtel yabikuyo mujya mufasha inshuti n'abavandimwe n'icyo abantu babera mu isi isi twaraje turayisanga tuzanayisiga mwe kujya mubibisanga ngo nibura yiza mwitwaze nkerega sinabona uko nkohereza amafaranga Airtel Money rero yagikemuye yaruvanyeho rwose koresha Airtel Money ubundi hasigaye uryoherwe n'ibyiza byawe wohereza amafaranga ugura umuriro ugura amazi byinshi cyane bitandukanye ikiri nuko beseri nubwo yahirinduye izindi kitwa INM Bank rwose serivisi ziracyari nziza cyane ndetse byanarushijeho ubu byabaye mpuzamahanga urajya Kenya uhabasange ujye birwa bwa Morisi uhabasange Tanzania Burundi nawe urabyumva nyine kandi nta kibazo sheke zawe rwose uzakomeza uzikoreshe mpaka zirangiye ndetse na ATM yawe uzajya ukomeza igeneye ubikuza amafaranga nta kibazo kirimo aya masaha rero za tugeze mu igihe cyo gusoma ubutumwa bugufi mwa mwagiye mwohereza nyine bitewe n'inkuru runaka yagukoze ku mutima wenda ukagira ikintu yivuga
cyangwa se ikindi gitekerezo wumva wifuza gutanga bitewe wenda uzi ko burya mu gitondo Ruyane iyo tujya gutangira tubanza kubaza nabo amakuru ya haramuki
bakagira n'amakuru ari iwabo wa mugani uyu mwe akavuga ngo umuyobozi w'akagari ngo kubera ko yigisha ibyiza buri gihe nicyo gituma umuturage yemera ibyo asabwe n'umuyobozi w'akagari akaba ari uwitwa Gwiste ndatu wa musore nubwo yakoze ubwicanyi ariko ndumva arimo kurengana yarezwe na baramuhahamu ikindi ndumva yitabaraga kuko nawe iyo amutanga yari kumutema akamwica ndumupolisi sinamufunga namureka kigendera ngafunga abo bagome bamureze leta yavuze ko itazongera kwishyura amafaranga mu manza leta yatsinzwe
harabakoze
ayo makosa itegeko rikurikizwe ni DJ Passy inkora mutima
uyu nguyu bikabyo original ati birababaje kandi biteye ishavu n'agahinda aho nta munsi numwe wakwira hatavuzwe impfu z'abantu benshi zitandukanye ati abantu barahindutse kabisa hanyuma undi nawe ati mwaramutse ati ni Ismail Ikarongi ubutumwa ndabona busa n'aha buragarutse ati abo ba mentor cyangwa se barahugura mu cyongereza ati ntabwo bahembwe bataragera ku kazi ati uriya babonye ko aho bakorera abayobozi baho bari muri babandi badashoboye ati kuko iyo umenyesha ko umuntu yataye akazi ntabwo ukoresha telefone ahubwo wandikira urwego rubishinzwe kuko mu mategeko ntabwo werekana telefone ngo narahamagaye ahubwo werekana ibaruwa wandikiye inzego zibishinzwe uzimenyesha na demand wahaye umukozi ati ahubwo abo ba directeri biregure ngo bitegure auditeri nabageraho bazamubona
ngo mwaramutse ngo akarengane nikaba mu nzego za leta gusa nitwa Faust nagurije umwarimu w'umudugudu muri ADPR amafaranga 350,000 witwa Ndagije Imana Tanazi aranyambura ndatabaza regionale mugejeje icyo kibazo ansubiza ko yampagarika ahubwo ngo ningende nsenge ngo murumva ikintu twarenganye ariko none se uweho wagurije amafaranga 350,000 ugiye kwishyuza barakubwira ngo baguhagarika ahubwo ugende usenge wowe yakuguzaga wese mbere kucya tasenze ahubwo ngo noneho nawe yabone kumara nyagasani cyakora iba muri iyi si igihe rwose biba byaranyobeye kabisa
naho yati ndi metode kuri Nyungwe ati twamaganye abayobozi barya ruswa ati kuko ruswa idindiza iterambere
undi wakavuga ngo mwaramutse ngo muravuga muri Muhanga ngo ni umurenge wo mu cyaro ngo kandi ari umurenge w'icyitegererezo ngo mbona ari ku cyitiriro muri mu murenge wa Rugenda bari naho ndakavuga ngo yego riringwa ko kandi ngo ko kwikingira n'ukuri ngo none se wa mugani abagore n'abakobwa dukomeze tubashuke kandi iyo bataye umwana nka gutya gafatwa ajya gufungwa wenyine ngo abagore n'abakobwa bisubire ahubwo se turumva kananye nishyiremo turumva ubundi
mu buri kise ngo mwumve
ngo none se kuko uribaza nyine niba ari twe dutwari n'aba mugani bakagushuka kandi wakoze icyaha nk'icyo ni nawe ufungwa ngo mwaramutse ngo amafaranga rebe bipfusha ubusa ngo uhemba batakoze ngo twebwe twakoze turi abatekinisiye twubaka imyaka 12 y'uburezi bw'ibanze bugesera amashuri yararangiye ngo ariko ntiraduhemba mu dutabarize turapfuye ariko ubundi wa mugana yihemba abadakora nk'aba ngaba yabahembye wa mugana ko banayikoreye ubuse umuntu ntiyagiye kubaka zingwa abana baragaruka babona icyo bararira
ni ikibazo ariko riya ndabona dufite n'abantu kuri telefone nabo dushobora kubumva
Frashe FM alo?
Alo?
Mwaramutse
neza?
Yego.
Igubaka ni mu Mutara?
Yego.
Ndashaka kuvuga ku cy'abantu bari kwica abandi?
Yego.
Bite nuko ubugome burya buriho kurushaho kugwira yabaye hatariho leta nziza. Hari amagambo nasomye avuga ngo umwuka w'Imana kugenda kurwa mu bantu nubwo bamwe bangisha impaka aho ngaho maze gukura ku murongo kuri radio Frashe. Burya ubugome urebye urukundo rukugenda ruva mu bantu ikindi navuga nanone
mbese ubwo naha leta aho gukaza umurego n'abashinzwe umutekano kubera ko urukundo ruri gushyira mu bantu
cyane urukundo ruri gushyira mu bantu leta ahubwo niwe nikomeze kutubera amaso ikindi navugaho nanone
yego
ni ku byerekeranye n'abo bantu bariho barya ruswa
yego
burya ruswa nanone urebye igenda yiyoberanya ariko nanone nabyo bakomeza bashyireho umwete alo
yego turakumva
muri kunyumva
turakumva
yego noneho rero ubwo ni ukuvuga yuko ruswa iriho igenda imunga abantu bagenda bahindura amayeri ku buryo nabo bafata bakabajyana kuri polisi bakabarekura
urakoze cyane Frashe FM alo uwo nawe yaciyeho
kwibyiza
Flash FM alo mwaramutse ungerijwe ariko
ndi kubumva
yego
uriya ubwo kaushwa nono ka hindu ngo nakazi na buriya ngo basigaye ngo ari mitiweri rero ni mitiweri gura bamutunyuri amuntu kugira ngo kibazo cye gikemuke
ariko si ubona bikwiye koko umuntu agomba gutanga mitiweri kugira ngo aguru uburenganzira bwe
uriya umuntu yakwiye guhabwa serivisi kuko ari uburenganzira bwe asabwa ahubwo nuko nyine biba bidashoboka bishobotse uwitanga n'uwihabwa bagombe bahanwe
ariko nuko n'ubundi itegeko rimeze
iko rimeze ariko mbona aho kunda gukorwa ari hakeya rwose ntabwo turabona babihaniwe ntarimenya ariyo mpamvu babikomeza baba bakwiye kuzajya babikorera ahagaragara bikabera abantu intangarugero
erega maye nabo bajya kwihishana niba ari ukwihishana n'abajya gukina agakino ko kwihishana batangana ruswa nabo ntiwabapfa kubabona ese bo bagenda gutya bagaramye mu muhanda bemye nyine
ariko buriya niba umukuru w'akagari arya ruswa ubwo murumva ahembwa murumva umukuru w'umudugudu udahembwa bizagenda gute buriya
si nk'ibyo byose
aha
urakoze cyane Flash FM Long uyati kubijanye n'abagizi ba nabi police irababarira ikaba